Yeah. Oh la la la, oh yeah. Mafia. Mbingu na dunia vije vishikane, wabadili mchana usiku wa manane. Wakitaka tuwachane, watupige mapanga baby tufe tuzikane. Suna jua na kujua, sasa wali mungu mima tunambia nini. Na wakitaka kukombia, mbie baby wewe ndo anijua mimi. Na vile vipengele sunge hama, lingengi ya maji lingezama. Walikuvu wangu wakachutama, ukasema huniachi ukangana na mimi. Bezini kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Bezini kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheze tujivinjali. Ulala ni bebe, nimechoka.
Kwa kila hali libebe, wamea waishi maneno libebe. Na waza ni kutunukie tuzo, tumeshinda vikwazo tangu mwanzo. Si rahisi mamilo, umeshinda yao maneno. Eti, wanatamani kudharau, niseme nimepanda dau, kisa ni kusarau wewe. Wange miliki mbuga, wange isha tufukuza kama wanyama mbele. Tule miogo, tule daga, gari wa kuchoma na vinguruka. Tuishi vile tunavyotaka, binadamu atuwezi kuwaridisha. Penzi ni kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari. Penzi ni kama kamali, tucheza kuna dosari, tena hakuna kujali. Oh nana, tena lipigwe zumari, wapambe wakae mbali, tucheza tujivinjari.
Oh nana, bebe, ni bebe, 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 nimechoka.
Classy, it's your homeboy Kusa. Classy.